warkacaan waxa ugu waaweyn Australian badan oo ku xaniban dalka dibadiisa ayaa la filayaa inay dalka ku soo noqdaan kadib markii maamul goboleedyadu ay ogolaadeen inay kordhiyaan tirada dadka ay ku karantiilaan hoteelada goboladooda. Gobolka Victoriana waxa uu diiwaan geliyay 45 case oo cusub oo coronavirus ah. Ku dhawaad 2,000 oo qof oo dheeraada ayay dhici kartaa inay dalka dib ugu soo noqdaan asbuuciiba kadib markii madaxda gobolada kala duwan ay ogolaadeen dalab ay dowladda federaalka u soo jeedisay oo ahaa inay kordhiyaan dadka goboladooda lagu karantiili karo. West Australia ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay aqbasho 200 oo qof oo dheeraada inay gobolkeeda ku soo noqdaan laga bilaabo 27 bishan September. Dowlad goboleedkan ayaa horey wacad ugu martay inaysan doonayn inay wax ka bedasho nidaamkeeda karantiilka hoteelka. Waxay saa sheegtay inay dhici karto inay kordhiso dadka kasoo degaya gobolkaasi marka la gaaro bisha Oktoobar. Premierka gobolkaasi Mark McGowan ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka iyo dhakhaatiir caafimaada loo diyaariyo si ay uga qayb qaataan karantiilada hoteelada.
It still does present a risk to Western Australia. WA Health and WA Police will work...
Khatar ayay u keeni karta West Australia. Wasaaradda caafimaadka West Australia iyo booliskuba waxay ka shaqeynayaan maalmaha soo socda iyo asbuucyada soo socda sidii arintani ay si buuxda ugu diyaar garoobi lahaayeen, ayuu yiri Premierku. New South Walesna waxay sheegeen inay aqbalayaan 500 oo qof oo dheeraada oo dalka dibadiisa ka soo noqda asbuuciiba laga bilaabo 27 bisha September. Queensland ayaa iyaduna aqbalaysa 500 oo qof oo dheeraada inay ka soo degaan gobolkeeda laga bilaabo 4 Oktoobar. Ra'iisul wasaaraha dalka Scott Morrison ayaa sheegay in goboladu ay isku raaceen inay kala shaqeeyaan dowladda federaalka siday uga caawin lahaayeen nidaam diyaarada gaar loogu kireeyo dadka dalka dibadiisa ku xaniban.
The reason we need to focus on Sydney and Queensland and Western Australia is because that's where the commercial flights go.
Sababta aan ugu baahanahay inaan si gaara diiradda u saarno Sydney, Queensland iyo West Australia sababtoo ah waa meesha hadda ay ka degaan diyaaradaha caadiga ee rakaabka dalka dibadiisa ka soo qaada. Laakiin gobolada kale, ayuu yiri, oo ay ku jiraan ACT iyo Tasmania oo markaasi garoomo diyaaradood oo caalamiya aan lahayn, haddii nidaamkan la hirgeliyo waxaa dhici karta in halkaasi laga dejiyo, ayuu yiri, diyaarado si gaara dadkaasi loogu soo kireeyey ama daad gurayn si degdega loo sameeyey, ayuu yiri in goboladaasi laga dejiyo. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrewsna waxa uu sheegay in tallaabooyin dheeraada laga qaadi doono xarumaha lagu hayo dadka waayeelka ee gobolka si looga difaaco dadka halkaasi degan iyo shaqaalaha khatarta xanuunka coronavirus. Tirada guud ee gobolka xanuunka coronavirus ugu dhimatay ayaa hadda gaartay 750 kadib markii 5 qof oo kale ay xanuunka u geeriyoodeen 24 saacadood u dambeysay. Dhammaan dadkaas geeriyooday ayaa ahaa dad degana xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. Sidoo kalena 45 case oo cusub oo coronavirus ayaa gobolka laga diiwaangeliyey. Mr Andrews ayaa sheegay inay dhibaato badan tahay in la xakameeyo tirada xanuunka, gaar ahaan xarumaha dadka waayeelka lagu hayo, laakiin waxa uu sheegay inay jiraan baahi loo qabo in wax laga qabto dhibaatooyinka goobaha noocaas oo kale ka jira.
Well into 2021, right up until a vaccine arrives, we're going to have to continue to be extra vigilant. So private operators, staff...
2021 ama inta uu talaalka imaanayo, waxaan sii wadaynaa, ayuu yiri, inaanu digtoonaan gaar oo dheeraada u muujino dadka maamula iyo weliba shaqaalaha xarumahaasi dadka waayeelka lagu hayo, oo dhammaanteen aanu ka wada shaqeyna, ayuu yiri, sidaanu u hubin lahayn in dadka degan xarumahaasi ee waayeelka ay ammaan noqdaan ayna ka badbaadaan xanuunka coronavirus, ayuu yiri. Wax kasta oo aan taas ku gaaraynana waanu samayn doonaa, ayuu yiri Premierku. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in xanuunka oo ka dilaacay xaafada ku yaal Koonfur Bari magaalada Melbourne lala xiriirinayo goob shaqo iyo weliba 5 qoys oo degan gola deegaanka Casey, iyadoo sidoo kale dadka qaarkood ay u safreen meelka baxsan 5 kilometer ee loo qoondeeyay. New South Walesna waxa ay diiwaan gelisay 6 case oo cusub oo coronavirus 24 saacadood oo dambeysay. 5 ka mid ah dadkaasi ayaa ah dad dalka dibadiisa ka soo safray oo hadda hoteelo ku karantiilan. Mid ka midana waxaa lala xariirinayaa xanuunka oo ka dilaacay isbitaalka Liverpool ee galbeedka magaaladaasi. Xanuunka ka dilaacay isbitaalkaas ayaa hadda sii ballaartay oo gaaray 20 case, iyadoo maamulayaasha caafimaadku ay ka digayaan in xanuunka coronavirus uu weli bulshada ku dhex jiro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar uu dib ugu soo celinayo ama kor ugu qaadayo waxa uu ugu yeeray waddaninimada oo lagu barayay iskuulada, ayuu yiri. Mr. Trump ayaa dhaliilay waxa uu ugu yeeray aragtiyada garabka bidix oo nidaamkaas, ayuu yiri, oo dhalinyarada Mareykanka maskaxda looga shubayo. Waxaana doonayaa, ayuu yiri, in hay-adaha waxbarashadu ay isku dayaan inay caruurta siiyaan aragtiyo kala duwan oo ku aadan taariikhda dalka. Madaxweynaha ayaa cambaareeyay tababaro lagula dagaalamayo cunsuriyadda, isagoo oo ku tilmaamay inay yihiin dagaal lagula jiro tahiidaha iyo taariikhda waddanka.
We embrace the vision of Martin Luther King where children are not judged by the color of their skin but by the content of their character. The left is attempting to destroy that beautiful vision and divide Americans by race.
Waxaan qaadanay, ayuu yiri, aragtidii Martin Luther King oo ahayd in caruurta aan lagu cabirin midabka jirkooda ee lagu cabiro hadda shaqsiyadooda ama qof ahaan waxa ay yihiin. Kooxaha garabka bidix waxa ay isku dayayaan, ayuu yiri, inay baabi'iyaan ama burburiyaan himiladaas quruxda badan ee Martin Luther King, ayna u kala qaybiyaan shacabka Mareykanka midabkooda, iyagoo doonaya inay sidaasi awood ku helaan. Arrin walba haddii aad ka eegtid, ayuu yiri, midab waxay doonayaan inay waddanka kala qaybiyaan, mana u ogolaanayna, ayuu yiri, intaasi dhacdo. Madaxweyne Trump ayaa kaga hooseeya ninka la tartamaya cod aruurimihii u dambeeyey ee la sameeyey, iyadoo hadda 6 asbuuc oo keliya ay ka hartay doorashada madaxweyne. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay tirada kaysaska coronavirus oo ugu badnaa oo hal asbuuc la diiwaangeliyo oo gaaray heerkii ugu sarreeyey laga soo bilaabo xilligii caabuqu uu bilowday inuu ku faafo adduunka. Tan ayaa imanaysa iyadoo kaysaska guud ee COVID-19 ee caalamku uu dhaafay 30 milyan. Inkastoo Mareykanka, Hindiya iyo Brazil ay hogaaminayaan tirada kaysaska adduunka, ku dhawaad 4.8 milyan oo qof oo xanuunka uu ku dhacay ayaa laga diiwaangeliyey qaaradda Yurub. Qaaradda ayaa si fiican u maareysay faafka caabuqa bilowgii hore ilaa Juun, laakiin waxaa kadib soo baxayay koror walaacle, gaar ahaan asbuucyadii u dambeeyey. Taas ayaa dhalisay in madaxa WHO garabkeeda Yurub, Dr. Hans Klug, uu digniintan soo saaro.
We do have a very serious situation unfolding before us.
Xaalad xun ayaana hortaala. Kaysaska asbuuca waxay dhaafeen halkii ay joogeen markii caabuqu meeshii ugu sarreysay uu gaaray ee bishii Maarso. Asbuucii la soo dhaafay gobolka waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 300,000 oo kays. Kala bar dalalka Yurub waxay diiwaangeliyeen koror ka sarreeya 1,000,000 labadii asbuucii la soo dhaafay, ayuu yiri. Dowladda Britain ayaa xanibaado cusub kusoo rogtay waqooyi bariga England kadib markii kororka caabuqa walaac laga muujiyey. Dadka degan deegaankaas ayaan loo ogolayn inay la kulmaan dad ka baxsan dadka ay la degan yihiin. Maqaayadaha iyo baararka ayaa u adeegi kara oo keliya dadka kuraasta ku fadhiya. Xarumaha madadaalada ayaa bandow habeenkii lagu soo rogay. Wasiirka caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa baarlamaanka u sheegay in go'aanka lagu hirgelinayo shuruucdan adadag ay hogaaminayaan maamulayaasha deegaankaasi.
Mr. Speaker, I know the whole house knows that these decisions have a real impact on families.
Udana gudoomiye waa ogahay in aqalka oo dhan uu la socdo in go'aamada saameyn saxa ay ku leeyihiin qoysaska iyo ganacsiga deegaanka. Waxaan u sheegayaa cid kasta oo go'aanka saameeyay yay u qaadan inuu yahay go'aan si sahlan lagu gaaray. Waan ku raacsanahay golaha deegaanka inaanu raacno oo go'aan ku gaarno kaysaska coronaviruska ee jira. Macluumaadkaas waxay sheegayaan in loo baahan yahay inaanu tallaabo qaadno si aan u xakamayno caabuqa badqabka dadkana oo ilaalino. Dhanka kale ee badana, Francisca ayaa ku tilmaamay magaalooyinka Nice iyo Lyon inay yihiin ag COVID-19 uu ku badan yahay oo loo baahan yahay in xanibaado dheeraada lagu soo rogo si loo xakameeyo caabuqa. Tan ayaa imanaysa kadib markii dalkani uu diiwaan geliyey in ka badan 10,000 oo kays, taasoo ah tiradii ugu badnayd abid. Wasiiradda caafimaadka Olivier Véran ayaa sheegtay in 100,000 qof ee COVID-19 laga baaray bilowgii xagaaga hal qof laga helayay, laakiin hadda 5% laga helo xanuunka.
Les chiffres sont désormais sans appel.
The figures are incontrovertible. Gatherings with family and friends are the big source.
Tiradu ma aha wax la dafir karo. Qoysaska iyo saaxiibada kulmaya ayaa ah meesha caabuqa ugu badan uu ka imanayo. Talaabooyin amni iyo caqliga in la isticmaalo ayaa ah sida kaliya ee aanu isaga difaaci karno caabuqan. Xanibaado kale ayaa lagu soo rogay Austria, iyadoo goobaha xiran aysan ku kulmi karin dadka badan 10 laga bilaabo Isniinta bishan ay tahay 2020. Xaaladdaas la mid ah ayaa ka jirta Czech Republic, halkaas oo dowladdu ay sii adkeynayso xanibaadaha jira. Dhanka kalena, qorshe lagu doonayay in dib loogu noqdo iskuulada New York ayaa dib loo dhigay. Dhammaan ardada New York ayaa lagu waday inay fasallada ku laabtaan Isniinta bishu ay tahay 2020. Duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay in magaaladu u baahan tahay waqti dheeraada oo ay ugu diyaar garowdo in ardadu ay ku noqdaan fasallada.
This is a huge undertaking. It is difficult. It's challenging.
Waa hawl ballaaran, waana hawl adag, mana aha mid sahlan. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka ka soo qayb qaatay shaqadan adag. Waana sii wadaynaa inaanu saacad walba ka shaqayno sidii aan iskuulada dib ugu furi lahayn. Dhanka kale ee xadkana, maamulayaasha caafimaadka ee Canada ayaa sheegay in dalku lumin karo awoodda uu leeyahay maaraynta faafka, iyadoo ay soo baxayaan koror ah kaysaska coronavirus taasoo walaac dhalisay. Digniinta ayaa imanaysa iyadoo xanibaado cusub lagu soo rogay gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee Ontario. Wararkii u dambeeyay xanuunka coronavirus oo luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus. Saadaasha hawada Brita oo Septiana, magaalada Beth waa xoogaa roobaba 19 degree, Adelaide waa roobab marka dambe dabayl isu bedelaya 20 degree, Melbourne waa roobab dhammaanaya iyo dabayle weliba 25 degree, magaalada Sydneyna inta badan waa roobab iyo weliba 22 degree, Brisbanena sidoo kale subaxii roobab ama shuux ayaa la filayaa 25 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber 73 centi oo lacagta Mareykanka.